Tababar ku saabsan sida loo baaro biyaha iyo daaweyntoodaha ayaa waxaa xarunta Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya loogu qabtay qaar ka mid ah ardayda Jaamacadda Zamzam ee barata kulliyadda caafimaadka, gaar ahaan qaybta caafimaadka guud ee Public Health. Tababarkan oo muhiimadiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda iyo xirfadda ee la xiriirta biyaha ayaa waxaa sidoo kale ardayda lagu baray sida biyaha looga ilaaliyo wasaqda iyo ka shaqeynta nadaafadooda. Ugu horeyn, qaar ka mid ah ardaydii tababarka loo qabtay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ku barteen.
Trainingkaas intii soo dhaymay baa meel araayso ku faa'iidnay waxyaabo badan, sidii biyo meel araayso wasaqda leen ku ilaaliyo, iyo sida water control meel araay biyo leen controlow, oo nadaafadda iyo lika dadaalow sidii unugu faa'iidnay. Walaa unugu faa'iidnay baa sidii qodob oo nin sharahay qodobada unugu faa'iidnay, physical iyo biological oo chemical. Marka meel araayus intaasaa meel araayus geeka wasaaradda hamboogani wasaaradda tamarta iyo biyo
maybo fursad aan helnay inaan nasi training kaaso ka saabsan water quality analyze ama water quality control. Waana waliba nin suurta geliyay wasaaradda waaxda tamarta khayraadka biyo, sidoo kaleeta macalimiinta jaamacadda Zamzam iyadana ka mahadsiiyay sidii oo faylan oo yanin fahansiiyeen. Waan walbadan unan ka fahanay in unan ka saan in ka badan markeen inta ku yanin fahanay iyadan ka mahadsan.
Dhinaca kale, waxaa goobta ka hadlay madaxa culuumta caafimaadka ee jaamacadda Zamzam, waxaana uu tilmaamay muhiimadda tababarkan uu leeyahay ardaydani.
May bahay training oo markaasi waxtar leh oo aad qiimo leh. May mahadnaqaanay guud ahaan tiimka wasaaradda tamarta iyo biyaha oo mar kale fursad in siintii ardayda jaamacadda Zamzam iyo siiyan tababar noocan oo kale ah. Runtii waa tababar markaasaytii fursad fayli arkorna oo markaas guud ahaan ardayda iyo ku faa'iideysadeen si lan sameeyo water quality control-ka, markaasi marka biyo loo test gareeyo. Marka jaamacadda Zamzam iyo wasaaradda markasta may ku dhexeeyo wada shaqeyn iyo xiriir oo dhinaca markaasaytii tababarada iyo yacni trainada ah. Marka runtii mar kale may mahad gaaraysayaan guud ahaan shaqaalaha wasaaradda oo yacni markastan helan in fursad iyo ardayda siiyaan si korran qaada xirfadda iyo aqoonta ardayda. Intaas ku bacda jaamacadda Zamzam anoo ka hadalow afshe maamulka jaamacadda Zamzam qaybta Baydhowo, jaamacadda may baa yacni xoogga saaraysa in markasta ardaydu helaan tababar noocan oo kale ah.
Ugu dambeyn, waxaa goobta ka hadlay madaxa tababarada ee wasaaradda tamarta iyo biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu sheegay in mar waliba ay xoogga saari doonaan sidii ardayda baratay culuumta loo bari lahaa daaweynta biyaha iyo ka shaqeynta nadaafadda biyaha.
Tababar oo ku saabsan meel raay sida lambaaro biyo iyo daaweyntiyo, tababarkaas oo una siyaanay meel raay tiim ku socda jaamacadda Zamzam. Tababarkaas mahay sida oo biyo baaran tahayda la ka baraday marka ardayda lagu faa'iiday. Marka sida oo isna ogdiin ama sida hay timana awaamirta oo meel raay wasiirka mise mandate ku wasaaradda may buwaanti oo kashagay timana sida bulshada lindir sifada biyo nadiif ah oo meel raay oo meel raay ka furan. Marka saas dartee, maadaama shaqada wasaaradda biyo geersin iyo meel raay tahayda biyo walaas hooliyata iyo washka waxyaabaan washka la xiriir cuduru biyo ku dhacda iyo walaas dhan daaweynta iyo la xiriir kale oo wasiirka amarnaysay intii tahaydiyo macnaha mase xirfadiyo la dhis ardayda oo walka baradaas deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sida oo public healthka. Marka trainingkaasa may ku faa'iideen ardaydaas oo ku socota jaamacadda Zamzam ka wasaarad ahaan iyo jaamacaddana may buwa wada shaqeyn iyo intii oo aqoon iswadaarsiga ku dhahay. Marka si guule meynanka dhammaada intii oo ardayda una siinay meel raay tababar oo lama ber oo ku saabsan tayada biyo.
Maan markii ugu horeysay tababar ceynkan kulaa lagu qabtay magaalada Baydhabo.